It's King Natch on the beat, so you know.
Barulin. Chains on body.
Yeah, ukuba bueno sana lelo nasu mina kuba kutola. Chenzo le kandande kona bamupola. Nababusana neshi mpopombona. Benginda bafundika nga bapopo mchola. I'm here to tell the story. Gana lusanya soja pote balandele lange fobadele le fidoria. Pande katoli toli, munomu teritori. Pone nenga fundi wana mamukulu nga baka poli. Alota no kupepeka ma dreams ayako sanga chesa. Eka le fio wansansa alivele loku chensa. Kwisa, pesa papachi puna tete eka lepo. Baleza, ni mamuisa mwana mwana la fulopa. Yeah, ni ule mwaka na pone nefa beta social. Maidia nebona lelumba la sanga tababa social. I'm so sure. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingilisha ya taipo tosho. Let's go.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Sambariga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndigo imba gudi ya ndu waga ziva puino. Original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Amatse wasanga derere. Nivo ururu wango linga dili tapeni. Original chenzo mbali.
Eh, nali wino tukombe tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke, nshilati na kutamba. Yeah, tarina ineni na stamp. Na mwaka tule papa, nani mpoto na stamp. Tunimbo tuwa kumushata, siyoko kuine na kawe. Teti nkalumbia kaka muntu kachave chave. Kateka nye sana kela imbona anga kamugabe. Badabu wait after it, go after gonga chimbabe. Naisai chef, wampande kubaka lambaba. Valentu kapa big money chile mbaba. Ndaba, pinde mwana kuna luwala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana batu kansov minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuline temo baka tula. Bakemba wananja wanono chimwana bankana. Bakafunya kuisa support za mbyanga ya batana.
Wana wangona saguli latiwe limozi. Sambariga kwa manyazi ya gwira mbyanga. Ligu imba gudi ya ndu waga ziva kwino. Original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Amatse wasanga derere. Nivo ururu wango linga dili tapeni. Original chenzo mbali.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey. Yeah. Hey watu chite fine ngana tumfobu nangani.
KNP
Company. Vincenzo wechiko ndwa chai.
Records
24G Music, we in the building, ladies and gentlemen. King Fair Zamani.
Royalty. The king is here. King Natch Bits, official.
Ndi mfumo, mfumo taiteko.